Yeah, it's Reba, baby.
Guys,
no, the Iron City Dream. Reba camps in the building now. Let's go. Hii michano so muchano kina rabadaba. Punchline kama vyumba kwenye maktaba. Na break kama news, get ready kwenye TV. Na break my injury bila news wala GV. Nipo na das knowledge, pen and paper, it's time to get college. Sinuki perfume, wala sinuki jasho. Nana na fiumu, swazi hakuna mipasho. Kuna mere run, ngome jela na Orion. Pembe tatu za maisha ara back time. Gotta be careless one and swears be careless one. Kama kufanya nafanya sifanyi matusi. Kama kuchana na chana sichani kudis. Tumishu watakatifu wana mabot guard. Na vibaka wanalindo na irizi za gadu. Unapanda mbegu juu ya mbegu etikisa nyapara.
Nana na fiumu swaza kuna mipashi. Hizi ni ngumu kwenye booth soko ni komashi. Hizi ni boom kuba. Boom boom kuba. Kuboom kuba. Boom boom kuba. Nana na fiumu swaza kuna mipashi. Hizi ni ngumu kwenye booth soko ni komashi. Hizi ni boom kuba. Boom boom kuba. Kuboom kuba.
It's the rack in the building. Upon you pan up throw a magi penye Q. Sex figure for two mando chenyewe Q. Kiungwana mangaribi sala rescue. Kata karateka and kata you. Nye balloon kwenye parachute. Wote ni puto nye katuni kama pencil. Kichwa ufuto. Platoon zinakuwa kwenye boot now. Ukweli unakita kwenye tooth wow. Swears kiss kwenye mbingu na ikiss ardhi. Nitashuka kwenye ardhi kuelekea mbingu. Kifo cha mwenye haki honeymoon. Bila kanisa kuna misa kwenye hali dun. Naibuni rap, naituni swaga. Mpo flat, yes ka flat za mangoro fan. Mpo fat, yes mpo slim kwenye fan. No one can try me, Afrika, you better run.
Nana na fiumu swaza kuna mipashi. Hizi ni ngumu kwenye booth soko ni komashi. Hizi ni boom kuba. Boom boom kuba. Kuboom kuba. Fiumu swaza kuna mipashi. Hizi ni ngumu kwenye booth soko ni komashi. Hizi ni boom kuba. Boom boom kuba. Kuboom kuba. Boom boom kuba.
Leo punchlines na batizo kwa rudisha nyuma kwenye roots. Niki thoughts ni black.
Too black.
Usaz tunaish kwa yeyo tuyo malozi kwenye banks. It's like boom kuba, we call it boom packs. Ezo ndo harangum. Tam kama ngara room. Kwa wataga na booth ndo wada wada room. Kudumisha chama cha Wales kidum. Tunatumia muda mrefu kubun. Wanachukua kiulai na baboon. Monkey see monkey do. Wanasifiwa kwa swaga za kudu. Duplicate, ingiza tape kwenye deck. Press record na dial code kwa lawyer to communicate. Jail them pirate. Tendeni kwenye market. I make record for the record. Check it crowd reaction. And this is us, City Monster.
Nana na fiumu swaza kuna mipashi. Hizi ni ngumu kwenye booth soko ni komashi. Hizi ni boom kuba. Boom boom kuba. Kuboom kuba. Boom boom kuba. Nana na fiumu swaza kuna mipashi. Hizi ni ngumu kwenye booth soko ni komashi. Hizi ni boom kuba. Boom boom kuba. Kuboom kuba. Boom boom kuba.
Yeah. I like that. Nahitaji kama maskari kumi hivi. Niko na punchline nataka nipeleke studio hivi.